ni timu ya wananchi, yani katikati ya jiji la Dar. Tenkizi Morento sindo watoto wa jangwani, Yanga da Afrika, makombe ya kabatini, hawawezi kufika, mpira unapigwa chini, magoli uhakika, yani dakika 90 tumesha watundika. Wanaona donge yao wanyonge, Yanga tunaposhinda wanaona donge, wanaona donge yao wanyonge, Yanga tunaposhinda wanaona donge. Injinia, naomba ni kutume unifikishie salamu kwa Antonio Nugazi, awaambie majirani kwa Yanga sio saizi yao, Yanga sio saizi yao kabisa. Wanaokwenda na waende, watu wachie wenyewe. Wanaokwenda na waende, watu wachie wenyewe. Yanga sio saizi yao, 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 Yanga sio saizi yao. Watoto wa GSM, wanangu wa Jangwani, Siribiza Yankizi Moreto, wale pale wanachechemea, waone wanachechemea, 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 wamechoka wanachechemea, wanachechemea. Yanga kindakindaki wapige waniue, naipenda Yanga kindakindaki wapige waniue, yani mishabiki kindakindaki wapige waniue, Yanga kufa kupona wapige waniue. Basi kama unaipenda Yanga piga makofi, we wote tena twende piga makofi, kama unaipenda Yanga piga makofi, ongeza ongeza tena piga makofi. Aya pasha pasha, mauni pasha, twende pasha pasha, mauni pasha, aya pasha pasha, Yanga pasha, asema piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi. We kama kweli shabiki damu vua shati nikuone, kama shabiki kindakindaki vua shati nikuone, kama kweli shabiki damu tuwa vumbi tukuone, we kama kweli shabiki damu lala chini tukuone. Asa Yanga daima mbele, mbele kwa mbele, wakishindana na sisi watachuma tembele, twende mbele kwa mbele, Yanga daima mbele, wakishindana na sisi watachuma tembele, Yanga daima mbele, mbele kwa mbele, wakishindana na sisi watachuma tembele, Yanga daima mbele, yani mbele kwa mbele, wakishindana.